Kalata ya chiwiri yolembedwa ndi mtumwi Petro. 2 Petro, mutu wani. Simoni Petro, kapolo ndi mtumwi wa Yesu Kristu, kwa iwo amene adalandira chikhulupiriro cha mtengo wake omwewo ndi ife, mchilungamo cha Mulungu wathu ndi mpulumutsi Yesu Kristu. Chisomo kwa inu ndi mtendere zichulukitsidwe mchidziwitso cha Mulungu ndi Yesu Ambuye wathu. Atsate zokoma za Chikristu. Popeza mphamvu ya umulungu wake idatipatsa ife zonse za pamoyo ndi chipembedzo mwachidziwitso cha Iye amene adatiita na ife ndi ulemerero ndi ukoma wake wa Iye yekha, mwa izi adatipatsa malonjezano a mtengo wake ndi akulu ndithu kuti mwa izi mukakhale oyanjana nawo umulungu wake. Mutapulumuka ku chivundi chili pa dziko lapansi mchilakolako. Ndipo mwa ichi chomwe, pakutengeraponso changu chonse, muonjezerapo ukoma pa chikhulupiriro chanu. Ndipo ukoma chizindikiritso, ndipo chizindikiritso chodziretsa, ndipo chodziretsa chipiriro, ndipo chipiriro chipembedzo, ndipo chipembedzo chikondi cha pa abale, ndipo chikondi cha pa abale chikondi. Pakuti izi zikakhala ndi inu ndipo zikachuluka, zidzachita kuti musakhale aulesi kapena opanda zipatso pa chizindikiritso cha Ambuye Yesu Kristu. Pakuti Iye wakusowa izi ali wakhungu, wachimbuzi, waiwala matsukidwe ake potaya zoyipa zake zakale. Momwe mwa abale, onjezani kuchita changu kukhazikitsa maitanidwe ndi mamasulidwe anu, pakuti mukachita izi simudzakhumudwa nthawi zonse. Pakuti kotero kudzaonjezedwa kwa inu kolemerera khomo lakulowa ufumu wosatha wa Ambuye wathu ndi mpulumutsi Yesu Kristu. Mwa ichi sindidzaleka kukukumbutsani inu nthawi zonse za izi, mungakhale muzidziwa ndi mukhazikika mchoonadi chili ndi inu. Ndipo ndichiyesa chokoma pokhala ine munsasa uwu kukutsitsimutsani ndi kukukumbutsani, podziwa kuti kuleka kwa msasa wanga kuli pafupi, monganso Ambuye wathu Yesu Kristu anandilangiza. Koma ndidzachitanso changu kosalekeza kuti nditachoka ine mudzakhoza kukumbukira izi. Pakuti sitinatsate miyambi yachabe pamene tinakudziwitsani mphamvu ndi maonekedwe a Ambuye wathu Yesu Kristu, koma tinapenya mmaso ukulu wake. Pakuti analandira kwa Mulungu Atate ulemu ndi ulemerero, pakumdzera Iye mawu otere ochokera ku ulemerero waukulu, uyu ndi mwana wanga wokondedwa, amene ine ndikondwera naye. Ndipo mawu awa ochokera kumwamba tidawamva ife, pokhala pamodzi ndi Iye mphiri lopatulika lija. Ndipo tili nawo mawu achinenero okhazikika koposa amene muchita bwino powasamalira, monga nyali yowunikira m'malo a mdima kufikira kukacha nikauka nthanda pa mtima yanu. Ndikudziwa ichi poyamba kuti palibe chinenero cha lembo chitanthauzidwa pachokha, pakuti kale lonse chinenero sichinadze ndi chifuniro cha munthu, koma anthu a Mulungu ogwida ndi mzimu woyera analankhula. Tu Petro, mutu tu. Za aphunzitsi onyenga. Koma padakhalanso pakati pa anthuwo aneneri onama, monganso padzakhala aphunzitsi onama pakati pa inu, amene adzalowa nayo mtseri mipatuko yotayikitsa, nadzakana Ambuye amene adawagula, nadzadzitengera yookha chitayiko chakudza msanga. Ndipo ambiri adzatsata zonyansa zawo chifukwa cha iwo njira ya choonadi idzanenendwa za mwano. Ndipo mchisiriro adzakuyesani malonda ndi mawu onyenga, amene chiweruzo chawo sichinachedwe ndi kale lomwe. Ndipo chitayiko chawo sichiodzera, pakuti ngati Mulungu sanalekerere angelo adachimwawo, koma anawaponya kundende nawayika kumaenje a mdima asungike akaweruzidwe ndipo sanalikirire dziko lapansi lakale koma anasunga Noa mlaliki wachilungamo ndi anzake asanu ndi awiri pakulitengera dziko la osapembedza chigumula ndipo pakuisandutsa makala mizinda ya Sodomu ndi Gomora anayitsutsa poigwetsa atayika chitsanzo chakwa iwo akakhala osapembedza ndipo anapulumutsa Loti wolungamayo wolema mtima ndi mayendedwe onyansa a oyipa aja pakuti wolungamayo pokhala pakati pawo ndikuona ndikumva zawo anadzizunzira moyo wake wolungama tsiku ndi tsiku ndi ntchito zawo zosaweruzika Ambuye adziwa kupulumutsa opembedza poyesedwa iwo ndikusunga osalungama kufikira tsiku loweruza akalangidwe koma makamaka iwo akutsata zathupi mchilakolako cha zodetsa napeputsa chilamuliro osaopa kanthu otsata chifuniro cha iwo eni santhunthumira kuchitira mwano akulu aulemerero popeza angelo angakhale awaposa polimbitsa mphamvu sawaneneza kwa Ambuye mlandu wakuchita mwano koma awo ngati zamoyo zopanda nzeru nyama zobadwa kuti zikodwe ndi kuwonongedwa akuchitira mwano pa zinthu osazidziwa adzawonongeka mkuwononga kwawo ochitidwa zoyipa kulipira kwa chosalungama anthu akuyesera chowakondweretsa kudyerera usana ndiwo mawanga ndi zilema akudyerera mmadyerero achikondi awo pamene akudya nanu okhala nawo maso odzala ndi chigololo osakhoza kuleka uchimo kunyengerera iwo amoyo wosakhazikika okhala nawo mtima wozolowera kusirira ana atemberero posiya njira yolunjika anasokera adatsata njira ya Balaamu mwana wa Beori amene anakonda mphotho ya chosalungama koma anadzudzulidwa pakulakwa kwake mwini bulu wopanda mawu wolankhula ndi mawu a munthu analetsa kuyaluka kwa mneneriyo aphunzitsona mawu ndiwo akasupe wopanda madzi nkhungu yokankhika ndi mkuntho amene mdima wakuda bii uwasungikira pakuti polankhula mawu otukumuka opanda pake anyengerera pa zilakolako za thupi ndi zonyansa anthu amene adayamba kupulumuka kwa iwo amayendedwe olakwa ndi kuwalonjeza ufulu pamene iwo eni ali akapolo achivundi pakuti chimene munthu agonjetsedwa nacho adzakhala kapolo wachimenecho pakuti ngati adatha kuthawa zodetsa za dziko lapansi mwachizindikiritso cha Ambuye ndi mpulumutsi Yesu Khristu akodwanso nazo nagonjetsedwa zotsiriza zawo zidzayipa koposa zoyambazo pakuti pakadakhala bwino kwa iwo akadakhala osazindikira njira ya chilungamo ndipo izindikira kubwerera kutaya lamulo lopatulika lopatsidwa kwa iwo chidawachitikira iwo monga mwa mwambi woona uja galu wabwerera ku masanzi ake ndi nkhumba idasambayi yabwerera kukunkhulira mtope Petro mutu firi kubwera kwa Ambuye okondedwa iyi ndiye kalata yachiwiri ndilembera kwa inu tsopano mwaonse awiri nditsitsimutsa mtima wanu woona ndi kukukumbutsani kuti mukumbukire mawu onendedwa kale ndi aneneri oyera ndi lamulo la Ambuye ndi mpulumutsi mwa atumwi anu ndikuyamba kuchizindikira ichi kuti masiku otsiriza adzafika onyoza ndi kuchita zonyoza oyenda monga mwa zilakolako za iwo eni ndi kunena lili kuti lonjezano lakudza kwake pakuti kuyambira kuja makolo adamwalira zonse zikhala monga chiyambire chilengedwe pakuti ichi ayiwaladala kuti miyamba inakhala kale lomwe ndi dziko lidaungika ndi madzi ndi mwa madzi pa mawu a Mulungu mwa izi dziko lapansi la masiku aja pomizika ndi madzi lidaonongeka koma miyamba ndi dziko la masiku anu, ndi mawu omwewo, zayikika ku moto, zosungika kufikira tsiku la chiweruzo, ndi chiwonongeko cha anthu osapembedza. Koma ichi chimodzi musayiwale, okondedwa inu, kuti tsiku limodzi likhala kwa Ambuye ngati zaka chikwi. Ndi zaka chikwi ngati tsiku limodzi. Ambuye sazengereza nalo lonjezano, monga ena achiyesa chizengerezo. Komadu aleza mtima kwa inu, wosafuna kuti ena awonongeke, koma kuti onse afike kukulapa. Koma tsiku la Ambuye lidzadza ngati mbala, mene miyamba idzapita, ndi chibumo cha chikulu, ndi za mwamba zidzakanganuka, ndi kutentha kwa kukulu. Ndipo dziko ndi ntchito zili mumwemo zidzatenthedwa. Popeza izi zonse zidzakanganuka kotero, muyenera inu kukhala anthu otaninanga, mayendedwe opatulika ndi mchipembedzo. Akuyembekezera ndi kufulumira kwa kudza kwake kwa tsiku la Mulungu. Mene mumuyamba potentha moto idzakanganuka. Ndi za mwamba zidzasungunuka ndi kutentha kwa kukulu. Koma monga mwalonjezano lake, tiyembekezera miyamba yatsopano ndi dziko latsopano. Menemo mukhalitsa chilungamo. Momwemo okondedwa, popeza muyembekeza izi, chitani changu kuti mupezedwe ndi iye mu mtendere. Opanda banga ndi opanda chilema. Ndipo yesani kulekerera kwa Ambuye wathu chipulumutso. Monganso mbale wathu okondedwa Paulo, monga mwanzeru zopatsidwa kwa iye anakulemberani. Monganso mmakalata ake onse, pokamba mumwemo za izi. Menemo muli zina zovuta kuzizindikira, zimene anthu osaphunzira ndi osakhazikika apotoza. Monganso atero nawo malemba ena, ndi kudzionongeka nawo eni. Inu tsono okondedwa, pozindikiratu izi, chenjerani. Kuti potengedwa ndi kulakwa kwa iwo, osaweruzika, mungagwe kusiya chikhazikiko chanu. Koma kulani mchisomo, ndi chizindikiritso cha Ambuye wathu ndi mpulumutsi Yesu Kristu. Kwa iye kukhale ulemerero, tsopano ndi nthawi zonse. Amen.